Loji nice sare, lona washa sare. Loji nice sare, lona washa sare. Sare, sare.
Kuban, 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 nataka tu kuban. Kumedi, 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 leo nataka tu ni kuban. Kuban, 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 nataka tu kuban. Kumedi, 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 leo minataka ni kuban.
Lona washa kitu, apa nkuna jibak. Acha kwanza ni sanif, nitinge na rizla. Kuna leta ama umejusu ndia kibe. Riti, skuzi skindi, joints na kinda na gram. Skuzi shei, blunt, hakuna kupas. Sezi muta pedi, umitanga black. After drugs, puff puff, nisha kuwa mad. After puff puff, ikisha iyo pass.
Leo ni kunyanya, cheki macho vile zimetan. Ni kunyanya, cheki macho vile zimetan. Ni kunyanya, cheki macho vile zimetan. Ni kunyanya. Leo ni kunyanya, cheki macho vile zimetan. Ni kunyanya, cheki macho vile zimetan. Ni kunyanya, cheki macho vile zimetan. Tan, tan, tan. Kuban, 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 nataka tu kuban. Kumedi, 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 leo nataka tu ni kuban. Kuban, 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 nataka tu kuban. Kumedi, 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 leo minataka ni kuban.
Unogopa nini, unetisha sida ya nini, tupige shots, misita wewe mbili, alafu shot, sita mbaka sambili. Ngware ukirai, sembe nyama pili pili, chingri, shukisha na ngwai. Flight mode na medini kibambuka flight, on board na kitire na light, tire na light, tire na light, tire na light.
Leo ni kunyanya, cheki macho vile zimetan. Ni kunyanya, cheki macho vile zimetan. Ni kunyanya, cheki macho vile zimetan. Ni kunyanya. Leo ni kunyanya, cheki macho vile zimetan. Ni kunyanya, cheki macho vile zimetan. Ni kunyanya, cheki macho vile zimetan. Tan, tan, tan. Kuban, 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 nataka tu kuban. Kumedi, 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 leo nataka tu ni kuban. Kuban, 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 nataka tu kuban. Kumedi, 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 leo minataka ni kuban. Leo ni kunyanya, cheki macho vile zimetan. Ni kunyanya, cheki macho vile zimetan. Ni kunyanya, cheki macho vile zimetan. Ni kunyanya. Leo ni kunyanya, cheki macho vile zimetan. Ni kunyanya, cheki macho vile zimetan. Ni kunyanya, cheki macho vile zimetan. Tan, tan.
Zimetan, zimetan, karong tan. Nimenyanya, nimenyanya, adi sena staga kuna jua. Lakini ona kakuna kagiza nimefunga. Metuwa vijiti, metuwa mbigi stumi bendera. Nisha jwa kutinga na vidole kuna krasha. Amoneza chunga na kichungi soke shake. Jaribu kuchungezo vijiki kuna krasha. Amoneza chunga na kichungi sinasiska.
Kuban, 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 kuban.